Maluphakanyisa uthumbo lwayo, izwa imithandazo yethu Nkosi, sikelela thina usapho lwayo.
Woza moya,
woza moya, sikelela,
woza moya,
woza moya, sikelela.